Hata na mi at some point wanga nataka niko na baba ndani ya maisha yeah. Inabidi niombe nipate self control kesho tusipatane na mabad control. Feel it in my heart, I feel it in my soul. Tukiweka Mungu mbele hata take control. Isiwe story, imambo ni ngori. Maisha si movie, usije kesho ukasema wa. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Aisha City Hustle. Ni mwisho ni ukingoni. Vijana na madre mutawa chafu talini. Mama nalia she's so worried.
Sani kama tumekwama. Kimo cha maisha sani Instagrama. Tukibisha na naswaga. Mali ya kuwazima ikiwaka. Na sayo no story. Imambo mingori. Malaika wa binguni. Uje, uje.
Take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha siri haso. Ukiandika wezi kanso. You better take it, take it, take it, take it, take it slow.
Yeah. Take it slow. Pole, pole.
You better
take it slow.
Ha ha ha.